igwe kolo kolo omu ada koni igwe nu ya kanyi negunu ezi wangwe jofo obili onyo mani isu bili oh.
Thank you.
n'iru n'enu ụwa nke anọ. N'ezigbo nwaanyị kwụwa n'azụ, lezienu Chief Mrs. Chika Ogwejiofo, Diamond Lady, Executive Director, First Rotec Group. Ezigbo nwunye ọnwa, ezi nne mụ lezi nwa n'enu ụwa nụ, ezi dị nụtali nwaanyị ọma nụ. Miss Chinenye Ogwejiofo Adadi Oramma na Miss Chidimma Ogwejiofo.
Address is here.
ase ayi gene kwalo igwe boga ndubile siboyi mubilinu igwe na kunelu elu manelu elu amatianu ya goji kalisia igwe godobia igwe toka ndubilinu mwayo kijejenu adrese eji malisia kunoje eji malubu dianu Massachusetts, na United States, na America. Ezi kunye Imperial Majesty, Igwe Fred Mwajago. Igwe Natalu dike mwesi boye mubili, onyo maga bani runu, eze mpana bobia, Igwe toka ndubili na nyike neli. I'm gonna make you mine.